sita ambayo Bwana huyachukia. Saba ni machukizo kwake, kila tuyatendapo tumrudisha Yesu pale msalabani.
When the fitting army.